shacabkii aragtidii ku dhiibiday isbeddel laga soo beddelay horeenka Taliban bartamaha magaalada Baydhabo taasaytii oo longorada ay afaritoodka dhismuhu u subay taalada oo ku dubantii hore iyo way bayahaytay to dhaxtaale milatan usubniyata to unsubsan qaab saddex geesood ee qaar ku mid ah shacabka ka dhaqan magaalada Baydhabo sheegay in dhismuhu u subay aragada walbadan ku beddelaysa bilcid magaalada oo kol horan la dhisi qaar ku mid ah jididshe
taniyo meel yaray eeda big difference an ka dhahay madama tii horna aftarshi aan humayn laakiin adduunyada meel yaray lambo sidii walaa subala la jaan gaaday leeyahay inuu adduunyada la jaan gaaday marka theory tan hadoo wali 1970 tan ay danfayle waa ka sa marka oo maasha Allah sidii oo admeena wadamay kale oo uu diriska aanay la tartamayna inkastoo uu adduunyada meel yaray maamul goboleed ka fail u neena oo uu adduunyada meel yaray caasimada la tartamayna iyo lambar faraga uu noona faridood ka gabn oo wili adduunyada dayatari walbadan in dhimi kolay hormar marba marko ku sii dambeeytu adalay amyaala nin dhisi efardooda nin dhisi walaad ku dambeen walaa sii rajayn antii amyaal kaan dhamaan nin sii dhamaastaro
eedeyadan ku dhawmay way baleeray xabiibe maxamed wardheere kulanka shal dubinyan aragadii hor yar ay timaa tan hadduu way wiinay magaalada sifeela lan dhisay madaxweyne way balaa horan soo eelaa ma
eedeyad maana magaalada intii hormar sii la shaqay ay maana eedeyadan soo noolan kasta dhan maana agla leeyoon ba fikrid leh oo dadnimo i karto kor sheegi jirtay eedan dareen ma korma
alaykum warahmatullahi wabarakatu magay habeebuulaha sanal arameelo ma ka talagal laakiin hadda hortay goobti waayo wadan ku nolana eelay eelay sadali wadanka banaayna li in arana madaweena halka dajay hoolun usuulaytamay waaha aragoon ta kasan ibis ee u faylato hatan anil kana wa madaweena lay hoolun in bilaayo faday andare ka lagal laankii dalkan kurto on ku gadaan on halka
walana sidow malay meena tan hadla soo beed ee tan fayl wal wal deer kor malla
gaad inta laki dhisi eedan kama hadnaan madaweynaha konfur galbeed abdasiis kulli wees la kasee argidan afaridood kale raacan argay hor samayn laakiin hadduu way asreysa naqshadeysan oo sida caalamka ma la tartamayna aragay tan kulli wiliin dhismada soo ta laamikan way daatiray laamiyal badan bay dhawn ka dhisnaayna way ka dhisee kulli meel kore waa qod eedan uu moogada afaridoodkina saac asreysan ninka dhisay kolkoodo wali baraga doonay laami oo sidee oo naqshado hore la ka aragay muqaalo badan la ku baahi marayna naqshado samala leen sidoon kulli waliba lahaa horumar.